Mukama mwebaze nga totunuulira byanfuna, era mwebaze olw'obulamu bwakuwadde obungi. Mukama mwebaze nga totunuulira byanfuna, era mwebaze olw'obulamu bwakuwadde obungi. Mukama mwebaze nga totunuulira byanfuna, era mwebaze olw'obulamu bwakuwadde obungi.
Nakumwebaza
yetandekerera,
he's the most high,
tanyawulira.
Kabajje bameka abalabe
abakwekula,
sibula kyakolya kasente
yangabirira.
Yongeri zankuuma nga bulansi mankuuma,
abalaba abagobe njegera kutule mmandwa zokya.
We asitula abagudde, azukiza abafudde, awumuza abakoye.
Kasumwebaze
asitula abagudde, azukiza abafudde, awumuza abakoye.
Alemererwa kama mwebaze gatotunuulira byanfuna, era mwebaze olw'obulamu bwakuwadde obungi. Mukama mwebaze gatotunuulira byanfuna, era mwebaze olw'obulamu bwakuwadde obungi.
Ekapapulugunya muganda wange totolo tuma, Katonda mwebaze obulamu bwakuwadde lwa kuba kisaaki.
Jukiramu
bangi bazaaye abamu wakanya wakanya, nze mbasasira kubanga duniya netuli bagenyi. Ebyo byanfuna mwatu ebitumalamu tulibirekawo kubanga twabisangawo. Eko stressing bambi tonyiga, saba liso deno yakuyambe.
Loving caring cheering
omu nibo ten, that's why love you. One more time,
loving caring cheering
omu nibo ten, that's why love you.
Mukama mwebaze nga totunuulira byanfuna, mwebaze olw'obulamu bwakuwadde obungi. Mukama mwebaze nga totunuulira byanfuna, era mwebaze olw'obulamu bwakuwadde obungi. Mukama mwebaze nga totunuulira byanfuna, era mwebaze olw'obulamu bwakuwadde obungi.
Tandekerera, he's the most high,
tanyagulira.
Kabajje bameka abalabe
abakwekula,
sibula kyakolya kasente
yangabirira.
Jukira oyotanyeri mupolokoma, yesiga mukama watyo nasimatuka. Owekikulu kuto yesiga Katonda, wamukomako bwatyo nawonerawo.
The blessings are following,
following.
His love is sufficient,
sufficient.
The blessings are following. Gatotunuulira byanfuna,
byanfuna,
era mwebaze olw'obulamu bwakuwadde obungi. Mukama mwebaze, gatotunuulira byanfuna, era mwebaze olw'obulamu bwakuwadde obungi. Mukama mwebaze.